A speaker will now ask you some questions about the newspaper article you have just heard. Remember, if you feel the need to, replay the dialogue several times before answering the questions. There will be a pause to allow you time to respond, and then you will hear the correct answer. Repeat the correct answer.
Watu wangapi wamekufa katika ajali hii?
Watu 31 wamekufa katika ajali hii.
Basi liligongana na kitu gani?
Basi liligongana na treni.
Ajali hiyo ilitokea wapi?
Ajali hiyo ilitokea Bara Hindi.
Well done.